My sugar baby banana na na. Una captivate my soul. Nikupeleke bana mama mama. Hello. Mommy carry and go. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. My booga baby,
oh no no no,
booga. Be my shwiti shwiti, kipe na choro. My sugar baby, oh
no no no, sugar.
Stand wasami, nakupenda. Bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikipona na na. Mapigo moyo.